ee dhammada dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday saldhigga militari ee Dainunay oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. Dhowaan ayaa ciidamada dowladdu ay ka baxeen saldhiggaasi kadib dagaal ay askari ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanka Dainunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Baydhabo. Xerada Dainunay oo fariisin u ahayd ciidamada dowladda ayaa 15 maalin ka hor waxaa la wareegay kooxda Al-Shabaab, inkastoo maanta dowladda ay dib u qabsatay. Wax iskahorimaada kama uusan dhicin Dainunay, waxayna goobjoogayaal xaqiijinayaan in kooxda Al-Shabaab aroornimadii Saakay ay isaga baxeen goobtaasi. Gudoomi ku-xigeenka amniga gobolka Baay Isaaq Maxamed Korsaar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Dainunay isla markaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo ay ka wadeen abaabul kooxda Al-Shabaab ay uga saarayaan deegaanka Dainunay.
Abaabul tallaabo oo meel ahay dowladda qaaday oo ku dhanhay ururka Al-Shabaab meel ahay deegaano oo horey kasuganaytay oo dowladan kasuganaytay muddooyinkii dambeeyey ay lahaay gacmo dowladdu ku bahee jahan sal wada ogsanay. Markan antiina dibaanka nagane ankumada oo meel lahaay wali buu amarna deegaan kale oo meel lahaay galabta dowladdu kuma qadayna wali waa amarnaya wal deeray himarna gacanta dowladdu xagaleen gabtay
waa gartay.
Markan welina dareere dacsigii iyo meel lahaay wali waa 4 bilyoon amarnaya walka daba rooga haddii ilaahay taraal nagada yani insha allah howlgalka seen balaawadiya nagada doona oo meel ahaa intii oo guud ahaan gobolkan meelyo ku sugan yihiin roogan meel ahaa gobolkan kumada roogan yaani lagu heli doono ma aha hadii ilaahay
waa garsee. Gudoomiye, marka wax iska caabina ma kala kulanteen kooxda Al-Shabaab markii deegaanka Dainunay aad la wareegeyseen barqanimadii maanta?
Kubaheen meel ahaa wali waa xamadi deegaan dowladdii ka soo datay oo deegaan yaani lamaana falcaariya oo arbishaadiyo wal noocaas leh wali waa xamarka qorshido yani isku kubahan miinooyin iyo wala meelo gegeliyan insha allah wali falaana ilaahay karaal nagada howlgalka balaawadii inta lacag nagada doono oo meydan tahay wali baati kooti li fadhiyay mise dowladda haashteelay akaa kaado doono masalahayna wali falaana meyla tahay deegaano badan mise degmooyin wali oo yani gacanta dowladda kuma qabantay la deeri doono sadaqta badan la deeri doono hadii ilaahay karaal
dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Dainunay waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaad culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Xerada Dainunay waa goob istaraatiiji oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.